You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in SBS nagala soo qayb gashay programka aanu ku launch gareynayno African Australian Women in Action Organization, and it was aad iyo aad wax loogu farxo waxaa haweenka nagala soo qayb galay sida barnaamijku ahaa waxaa nagala soo qayb galay Lord Mayor-ka Melbourne City waxaana nagala soo qayb galay dad badan oo community-ga ah marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan uu noqdo mid guide garayn doona afrikaanka Afrika inta meeshan ka joogta ama programkan ku howlan inay ka istafidi doonaan waxaan ku empower garaynaynaa haweenka through education, and that's our aim, the main point. Thank you very much.
My name is Zainab Mahmoud. I'm one of the steering committee who's work with Halima is in the project called African Australian Empowerment. It's funded by City of Melbourne. Today we came on the end of this project and we decided to do our own organization, and we are a group of leaders. We decided to call our organization African Australian Women in Action, and this organization is welcoming all the African women here in Melbourne, and we are empowering women, and we need all the women to participate in this one. So I thank the Somalian SBS radio and their because of their attendance, their participation, and we thank the Somalian community leaders, members, and all the students. They had the courses with us, and we invite you abroad to come and join us in this organization. Thank you very much.
Magacaygu Faadumo Gaasaldaha, waxaan ku faraxsanahay maanta in African Women Center isku imaadeen programka inta dheer ee sameeyeen. Insha Allah na hor socod fiican baan sugeynaa. Waxa dhan waxaan ugu wacan Halima Maxamed ayaa hawshan si fiican u soo qabatay. Intaasna ku soo dadaashay maanta riyadeeda bilowgeedu waa ahaydna hadda dii la yiraahdo. Waa wax aad loogu farxa, waa waxaan ilmaheena aan dhaxal uga tegi doono insha Allah noo noqon doono. Waxaan raadinayna waa intaas ay wadanka waqti badan baan joognaa, laakiin hadda hurdada laga kacayo. Marka waa rajo fiican insha Allah noo bilaabatay oo aan ilmaheena iyo nolosheena dambe noogu aan ka sii aadi doono haddii la yiraahdo.
Magacaygu waxaa la dhahaa Deeqata Haliil. Maanta waxaa launch gareynaynay new organization la yiraahdo African Australian Women in Action. Waxaan ahayn steering committee last 3 years. Haddana aad ba ugu faraxsanahay caawa inaan u gudubnay new organization oo Afrikaanka dhan ka kooban yahay oo aan sii gudbinayno dadkeennana ay wax ka faa'iidi doonaan. Walaahi dadaalkan wax badan buu nagu qaatay. Muddo badan baan soo wada fadhiisanaynay ada Afrikaan kale aan isku xirnayn. Waxyaalo badan baan falaqeynay. Aakhirkii waxaan go'aansanay waxaan ugu caawinayay City of Melbourne Council-ka ayaa wax badan arintan ka dambeeyay oo noo soo bandhigay oo yiri Afrikaankiina waxaa loo baahan yahay inaa wax qabsatiin, annagana waxaan yiri dad wax qabsan karaanahay. Hawsha noo daaya waana ayagan la soo shaqeynaynay 3 sano caawana waxaan launch gareynay organization-keena. Intaan wadnay hawshan almost 4 sano ku dhowdahay, Afrikaanka kale aad buu uga dhex muuqday. Waxa shaqada ugu badan haayana Soomaalideena 2 qof baan ku joognaa, aniga iyo Eed Xaliimo Kaaraan. Laakiin dadkeena waxaa u moodaa inay si uga markaan u wacnaba xoogaa ay ka hooseeyaan. Marka waxaan ka codsan lahayn marar hawshan way socotaa inay kasoo qayb galaan, ka faa'iideystaan. Waxaan ku xiranahay jaamacadaha, waxaan ku xiranahay qaybaha caafimaadka, waxaa furan swimming bus furan oo dumarka uga faa'iideysan karaan, exercise ay ku sameyn karaan. Waxyaalo badan baa qabanay. Marka dadkeena waxaan ka codsanayaa inay ka faa'iideystaan oo markii loo waco aysan dhayalsan sida dadka kale, qoomiyadaha kale Afrikaanka ay uga faa'iideystaan. website kana wuxuu noqon doonaa mar dhaw official noqon doona halkaas aan la heli doona African Women African Australian Women in Action in hada Google gareysin waa heli doontiin laakiin hada website ka shaqo ku socoto marka laakiin waxa jirto as a steering committee reform aan sameeynay oo lambaradeena ku qoran yihiin dadkii maanta joogay way arkeen laakiin dadka ka maqan xogaa way ku adkaan doontaa laakiin way nala soo xiriiri karaan anoo deeqa taaliila iyo eedo Halima Karan oo Wellnowna idinka soo heli karaan oo u soo gudbin kartiin marka laakiin waxa la ka doonayaa dadkii ka codsanaya special dumarka inay active noqdaan dawladdi wadankan diyaar bay u tahay inay wax la qabato diyaar bay u tahay inay meel gaaraan laakiin ayagii ba waxa u maleysa xogaa inay sansaas u siineynin ahamiyad fiican laakiin waa arin muhiim ah in wadanka laga qayb qaato inaad meesha wax ka socdaan aad ogtahay hadeen noqoto qayb walba oo wadankan laga xukumo waa inaad ka qayb noqotiin inaan isreebin sasaan kula dardaarmay la dadkayga
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Maxamed Faarax aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xalfadan aad ugu qurux badan African Australian Women in Action xalfadan aad ugu qurux badnayd waxaan si jeclaan lahaa maarti inay ka sii wada meesha ay maarti haddii joogan wax lagu gaaraa dadaal waxaan u maleeyaa waxay u baahan yihiin dad badan maarti dad badan isku imaaday maanta caawinaad badan ay u baahan yihiin waxaan u maleeyaa inta future-kan haddii meel fiican inay gaari doonaan haddii saan ay ku sii socdaan marka adigana aad iyo aad ugu mahadsantahay maadaama ay siisay fursadaan aan dareenkayga iyo shucuurtayda aan kugu muujiyo wallahi horta run ahaantii arintan arin aad u fiican waaye sida ognahay wadankan qurbaan joognaa qurbahan waxa waaye inay dumarka isku xirnaadaan haddeen kaleday kala daadsan yihiin guri walba wuxuu ku dhisan yahay dumar hadda maanta marka meeshaan waxaa looga hadlay waxyaalo badan waxay ka hadleen sida domestic violence maartay dagaal ka socda guriga ha ahaato aabaha mase odayga aabaha mase hooyada marka waxay ka hadleen waxyaalo badan oo taabanayo noolaadka guriga marka arintan waxay u egtahay arin aad u fiican waxayna caawin doontaa maartay bulshada oo dhan dhinac walba ahaato Soomaaliha ahaato Afrikaan kale ha ahaato waa arin aad u fiican oo dadkii ay ku maartay ku dhex galayaan bulshada wadanka ay ku nool yihiin sida wadankan ku nool maartay Australia run ahaantii dad badan ayaa kasoo qayb galay maayarka ayaa joogtay maanta magaaladan Melbourne Sally arintaasna waxay ku tusaysaa maarti inay aad iyo aad u taageerayso dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Afrikaanka arinta ay wadaan marka arintan waa arin maartay u baahan dadka Soomaalida iyo maartay Afrikaanka kaleba inay taageeraan si maartay loo caawiyo dumarka dhiban dhinac walba ahaato ciyaalka gumaarta ku jira maartida child protection-ka hooyooyin ay u baahan yihiin aabooyin ay u baahan yihiin marka arintan waxay caawineysaa haddii ay si socoto hooyooyinka dhiban waxaan u taagan yihiin hadda dumarka meeshaas ku imaaday dumar caawinaayo maartay ii sheeg maxay ahayd maamooyinka dhiban iyo maartay dadka ku nool maartay wadanka Australia
sbs.com.au